Capanɗe jeegom e ɗiɗi jibineede Yeesu.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heɗiiɓe, amin calminoone innde Allah jom jamo, jiɗɗo yimɓe fof nana te jaɓa laawol peewal ngol o lelningol, mbele ina mbaawa dañjude makko jam celluɗo haa abada. Amin mbeltii no feewi e ko min mbaawi artude hannde jokkande on yeewtere mon laawol peewal. E jannde men ɓennunde nde, en njiino e linjiile ceniiɗo hee no Allah nelirnoo malayka mum Jibriilu e mboomri ngootiri mbiyeteendi Mariyam konndi e saare Nazaret e leydi Yahuda en. Malayka o feeñani mboomri ndi ngam anndinde ɗum no fotirnoo ɓamde reedu e baawɗe toowɗo o jibina ɓiɗɗo gorko innira ɗum Yeesu. Yeesu firtata ko joomiraaɗo ko danndoowo. Hono noon en njiyi ko yimɓe Allah ɓe coynotonoo ko yettinoomo. Danndoowo mbo Allah fotnoo nyannde Aadama e Hawa mbakkudinnoo o wonnoo koye reedu mboomri e heblaade arde e aduna. Hannde noon en nganniyimo jokkude e linjiila haa njiyen no Yeesu jibiniraa. Hade men naatde e binndi ɗi, eɗen poti yewtude e sahaa mbo Almasiihu o jibinaa o. E oon sahaa ko laamɗo Rome biyetanooɗo Cesar Auguste halfunoo dowlaaji keewɗi haa yettii leydi Yahuda en. Kono kalifaandi Rome waawaano hadde feere nde Allah waɗnoo ngam jippinde danndoowo o e aduna. Allah anniyinoomo huutoraade laamu Rome mbele ina timmina haala annabaaɓe kaa. E yeru mbele oɗon ciftoro haala Miika, annabi gardinooɗo Almasiihu o ko ina tolnoo e duuɓi 700. Miika habriino no Almasiihu o fotirnoo jibineede e saare annabi Daawuude hee hono Betleyem. Kono Mariyam potnooɗo jibinde Yeesu o hoɗaano Betleyem, kono o hoɗnoo ko Nazaret, ɗo ngannduɗaa hakkunde mum e Betleyem ina wona kilometruuji 350. Wadde noon holino Almasiihu o waawirta jibineede Betleyem. Banndiraaɓe, oɗon nganndi Allah alaa ko ronki. Allah ina waɗa junngo mum e kala ko kewata e aduna hee, te kala ko jogori arde omo anndi ɗum. Hono noon maa en janngu nde sahaa mbo Mariyam fotnoo heɓtaade o yonti, laamɗo Rom mawɗo o rukki yamiroore wi'i, kala debbo walla gorko gooto fof yo yaa saare maa mum winditoyo yoɓoyo lempoo. Ɗum firti ko Mariyam e Yusuf potnoo ko yahde Betleyem, saare laamɗo Daawuudu, sabu ɓe njeyanoo koye iwde Daawuudu. Jooni noon naaten e linjiil e siimoore ɗimmere hee haa njiyen no Yeesu Almasiihu o jibiniraanoo e saare Betleyem hee no Allah fodirnoo ɗum gila ko ɓooyini. Binndi ɗi mbi'i, eɗen balɗe Cesar Auguste yamiri yo binditaal waɗe e leydi hee fof. Yimɓe fof njehi winditoyaade, gooto fof wuro mumen. Yusuf ne ummii Nazaret e diiwaan Galile ngam yahde saare Daawuudu en wiiteene Betleyem e diiwaan Yude, ngati o jeyaa koye suudu Daawuudu e leñol mum. O yehi winditoyaade toon kanko e Mariyam ƴamƴam makko o tawi ko cowiiɗo. Nde ɓe ngoni toon nde, sahaa mbo Mariyam foti heɓtaade o yonti, o afii ɓiɗɗo gorko, o soomi ɗum, o lelni ɗum e nder jaaɓnirgal, sabu ɓe keƴaano e jippunde hee. Ndaroɗen ɗo seeɗa, mbele on naniino Almasiihu o jibiniraa nii. Ɗum ina haawni no feewi. Kanko poɗɗo wonde danndoowo e nyaawoowo aduna o, o jibinaa koye jaaɓnirgal ciccungal sabu jippunde nde heewiino yimɓe. O jibiniraa kono miskiinni jibinande yankiniinde. Ina waawi tawa aɗa anndi haalooɓe ina mbiya, ɗum ko huunde haawniinde. So tawii ko Yeesu woni danndoowo aduna o e laamɗo jom darja poɗɗo nyaawde bani Aadama en fof, holi ko waɗi o jibinaako e galle laamɗo e darje mawɗo, mbele yimɓe fof ina ngannda ko kanko woni laamɗo laamɓe, woni joom joomiraaɓe. Banndiraaɓe, ko ɗum ɗo poɗɗen siftorde. Miijooji Allah njiidaani e miijooji yimɓe, te darje Allah jiidaani e darje yimɓe. E goonga, jibineede Yeesu ardiino e darje mawɗo no feewi, kono ko ɓuri heewde e bani Aadama en ngannda ɗum, sabu darje Allah e darje yimɓe ina ceerti no feewi. E yeru ina waawi tawa on njiyi gala koɗɗo e galle mawɗo, jooɗɗo ina ɓoornoo comci ɗi hono mumen alaa, te nyannde kala ina wuuri nguurndam mbelɗam ko yimɓe woɗɓe ngollantoo ɗum e kala sahaa, kala ko o wi'i ɓe mbaɗa. Ko ɗum woni darje aduna, kono darje Allah o ina serti e darje aduna. Ko dum wadi nde almasihu o ummito Allah o jibinaka e mbelamma o wayana no aldube be ganda cadele miskineebe beni ala kanko mbo Allah neli ngam hakkidde bani adama en e dole seitan e bakkat o jibinako jibinande yankininde e jabnirgal hono non hay goto wiyata almasihu o arditan ko dandude aldube te wonda ko cadele miskineebe Allah yidi ko yimbe fof Nganda wonde almasihu mbo neli o ardi e aduno ko dandude kala gongdin dum wona debbo wona gorko wona suka wona mawdo wona dimu wona dimaajo wona gala wona miskin hono non bindi di mbi odon gandi mojjere jommen yesu almasihu baddo hore mum basdo gammon kanyum fof e aldunode mbele odon galdiri basal mum gal joni non en jokkat e hala jibinede almasihu ka sabu en jangani ni ko buri welde e darul ngul nyande jibinede yesu e der jamnirgal nde Allah neli malaika mum e aynaabe walatnobe aynude orle mumen don e gese tariide betlehem de kedo de kabaru mojjo mbo Allah haburnobe patude jibinede almasihu o bindi di mbi e on nokku aynaabe ina mbalatno aynude orle mumen e ladde he Malaika jomirado feñenibe darje jomirado o yayni e dow mabbe kulol mawngol jaggibe kono malaika o wiibe woto kule ngati ngarmi ko halande on kabaru mojjo jogordo addande lenyol ngol fof weltare mawnde on jibinanama hande e der saare Daoud en he dandowo goto ko kanko woni almasihu o jomirado o dum do ma wonan on mande ma on taw tiguyel keccel ina soma ina lelna e jabnirgal done don jamanu malaikaaji goddi ummido asman yanti e gadano o woni e yettude Allah ina wiya te dungal wodini Allah gondo to nokkuji burdi towde o deejere wodini aduna faade e yidaabe makko nden malaikaaji di goppibe don faade do asman aynaabe be ngoni e windirde koy mumen wadde jehen ha betlehem jeewen ko kewi ko jomiraado o andini en ko be kenyi be jehi nde be jetti be tawiton Maryam e Yusuf e tiguyel ngel ina lelna der jabnirgal nden be ji be kabri ko be biya e maggel ko kaawi se jaggi dendangal nannobe hala mabbe kono Maryam ina moftuno den gede fof e bernde mum kadi ina miijotnode cagal dum aynaabe be dutti ina mawnina Allah ina jattudum sababu ni dendangal ko nani ko e ko ji ko sabu fof laturi kono malaika o wiruno ni holimbo Allah adi halande kabaru mojjo jibinede almasihu o lamdo rom wala aldube wala jom dine en ala be Allah adi habrudi kabaru jibinede almasihu o ko miskinebe aynaabe listikinibe jewatnobe garal makko aynaabe be beltinomo e ko ji tiggu o hono yesu be ji neddo mbo annabaabe fof kaburno Almasihu dandowo aduna kongol Allah gontungol neddungol joni non njokken e linjila ha njiyen ko kewno hakki hitande cagal jibinede yesu nane en jangino no Allah habrirno miskinebe jibinede yesu rewni dum e malaika mum joni ma en ji no Allah habrir jibinede almasihu o jom gande en rewni dum e hodere mawnde yonde yeltunde asman he kedo de ko winda e linjil macca e der simor dimmerko bindi di mbi yesu jibina betlehem e der leydi yude e jamanu lamu herod jom gande en ngummi funnaangi ngari yerusalem ndebe ngari be mbi holi to lamde yahudi en jibinaade joni o woni minen de ko men yibe hoder makko nde min ngoni funnaangi nde amen ngari sujjandemo on kabaru jibe hakkille herod kanyum e yerusalem naabe fof o noddi ardibe yettinobe sadakbe e sariyankobe be fof o namni dumen holito almasihu o foti jibinede be mbimbo ko betlehem der diwan yude ngati ko annabi o winduno ko nani an betlehem leydi yuda laabi a wona wuro burngo jazde e gure yuda mawde ngati ma gardotodo yaltu e ma jogordo aynude israila en yimbam e der dum herod noddi jom gande en be e cuudor namni dumen ben pamni mo saha mo hoodere nde feñi o cagal mum o neli be Betlehem o wiibe njehe kumpitoydon ko faati e cukulen gel haalaabe don so on jiitingel tintine kam bela mbodo yaha min mi sujjanangel nden be nani ko lamdo haali ko be pukkiti tan hoodere nde be jino nde be ngoni funnaange nde ardiibe nden de yettima do cukulen gel woni do nde dari nde be njii hoodere nde be njogi hen weltaare mawnde be naati nder galle be njii cukulel ngel ina wondi e yummum hono Mariyam be turi be cujjengel be njaltini jawdi mabbe be teddinir ngel kange e curaawi e mir caggal dum Allah hoyditini be woto be ndutto to Herod be defti lawol gongol faade leedi mabbe bandiraabe hediibe ko dum woni haala jibineede almasihu o holi ko podden wiide e ko nanden hande ko fof ko dum do jibineede Yesu almasihu o ala ko futi e aduna annabaabe lambe e yimbe aduna fof hay goto jibinirako no Yesu ni en ji hande no Yesu almasihu o jibinira e mbomri e bawde Allah no annabaabe be kabrirno dum ni en nani kadi no o jibinira e sare Betlehem no annabi Mika wiruno dum hakki duubi temedde jeedidi ko adi jibineede Yesu en ji kadi no Allah nelirno malaika mum gondude darje mawdo faade aynaabe ngam andinde dumen dum do ngarmi ko haalande on kabaru mojjo jogordo addande lenyol ngol fof weltaare mawnde on jibinanaama hande e nder saare Daawudu en he dandowo goto ko kanko woni almasihu o joomiraado o en ji kadi no jamaanu malaikaaji goddi njantiri e malaika gadano o adi njetta Allah adi mbiya teddungal wodani Allah gondo to nokkuji burdi towde o deejere wodani aduna faade e yidaabe makko te en jino kadi no Allah wadirno e asman he hoodere mawnde o andini jom ganden hodbe saare woddunde almasihu o lamdo lambe o jibinama bandiraabe hol ko podden haalde e dum do fof ko enen fof nandi dum do ala nandude e Yesu jibineede neddo waawa jibinireede no makko ni ko goto e jibineede makko Yesu diwi annabi ko kanko annabaabe be fof kabratno ko kanko woni almasihu gummiido do asman bandiraabe so tawi Yesu ko annabi tan wonno holi ko wadi annabaabe be fof haburude garal makko ko adi jibineede makko te holi ko wadi malaikaaji di mawninde jibineede makko so tawi Yesu ko annabi goto e nder annabaabe hewbe holi ko wadi Allah wadde nden hoodere mawnde e asman he ngam haburude jibineede makko te holi ko wadi mo jibineede e mbomri mbatte miijoji mon no mojji e dum sabu Allah yidi ko dum fof laabe e hakkillaaji mon on jaaraama sabu kedgol mon so Allah jabi e yewtere men arore ma en jokk e linjiila haa njiyen no Yesu almasihu fuddirno golle mum e aduna he yo mojjere Allah won e mon te miccudon no mojji ko malaika Allah o haalduno e aynaabe be nde o wiibe woto kule ngati ngarmi ko haalande on kabaru mojjo jogordo addande lenyol ngol fof weltaare mawnde on jibinanaama hande e nder saare Daawudu en he dandowo goto ko kanko woni almasihu o joomiraado o.